Basically essential. Music is everything burning into flesh and blood. Hood to hood, teaching anybody concerning like working hard, lyrically cut.
Addiction, menifanya boy. Addiction, hakitito boy. Addiction, amziki paka niko hoy. Addiction, menifanya boy. Addiction, hakitito boy. Addiction, paka niko hoy.
Mekwa mlevi nowadays na staga. Si alcoholic bado ni kitu ambacho napenda. Kiko ndani ya blood each day kinajisukuma na kwenda. Kiko unikeable, untouchable. Mjinga na tabiri mabaya eti naweza surrender. Hizi nyuzi beatable. Napenda huno mziki. Kuacha naona dhiki nafsi na dine. Si ache kushika biki. One day si kwa dream kwenye real life situation takuwa bigi. Indo vitamin music achana na ya belly tisa. Inashike na takase na penyeza msasa. Inashika hisia za wajanje na leta feelings za kisasa. Hata mimi Luther King alintabiri kadai takuwa maji wakati kiu wote wenye kiu cha kujili kila mara. Chicha kapuka bali hip hop mara. Diction imenifanya hoi. Sembuse ya mtoto na zoi.
Addiction imenifanya hoi. Addiction hakitito boy. Addiction amziki paka niko hoi. Addiction imenifanya hoi.
Every day aji nashindwa kustop kwa heart inazidi kugrow. Natural binding sika sole tape na kushow. Addiction huaga na flow hadi kwa show. Harufu mbaya bado ila aji na nishow. Keep going homie. Music ni kama low. Kata mbele na nyuma ila kwa wajanjo na wapa funzo. Unani motivate daily. Ngumu kuni irritate tena si fail. Unasolve isia za mafans wenye niya za ukweli. Na furai kila mara, hisia zake zikinita wala kile dara. Gallant possession do empire music ni kama dira. Nanonesha umbali wa mbali karibu sana. Tena nataka nuvishe pete. Tena mbele ya hadhara ni kumbatie nupige mate. Ulisha kuaga blessed, haunaga mess. Ukiukasu na kwa charge kwa violence. Music zaida binti mrembo, heshima tele popote pale. Na umbo la upendo, legend music si scandal. Ni chemi chemi yenye kumbusho, kitambulisho mare. Ridhawa teno na last long.
Addiction imenifanya hoi. Addiction hakitito boy. Addiction amziki paka niko hoi. Addiction imenifanya hoi. Addiction hakitito boy. Addiction paka niko hoi. Mwenzenu goi goi.
Vision of so boredom, taking self deeper, thinking critically. I, we, themselves and guide us holically. Music always legendary, healing ones, brings dollars home, however pounds. Never estimate the strength of sound. Addiction, nothing else, nothing else. Gallant possession, the building, like LPC. Bonga no maniku, bonga no maniku. We the best empire ever. Wamasele, aloha.
Wamasele, producer.